Bentley。
Zima moto kila room zingola, muhogo moja mboga saba kijola. Masifa kama haya kumbe mjita wafola, agenda kuchola na kuja na mbofia. Wachongaji wanachonga vigoda, usipuelewa utakabwa kilofa. Utatafuta sana kiaza kutoka, uliko choka usisizwa kusota. Lapa la sofa, safari ya kulocha, cheki tunasonga, tuzo inabonga. Kula za komba, so ushindwa kuonga. Ukweli unasonkwa, watu wanafyonza. Chuki baya, masnichu anakoma, moto unachoma, smabo kila kona. Mtu anazonga, hawaamini wanaponda. Ushindi kitu safi kama akili ya soba.
Huu ni ushindi, 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 ushindi. Wala hatu ringi, 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 ringi. Huu ni ushindi, 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 ushindi. Wala hatu ringi, ringi. Nikipita babu haina ubishi.
Tulinge nini, maisha yenyewe mafupi, na wakulinga ushindi kwao hauji. Mungu fundi, wasanii tuna juhudi, creativity tu maujuzi. Misiri ya Ruby mina baby beauty, master pencil chola kaza buti. Kama Van Gogh mamluki watoke nduki. Ushindi ulitangazwa mgawaji alivaa suti. Bado chicha mabo kwa maisha, hip hop kabisa siachi kuamaliza. Hasikuwafunika chanye kuhamasisha. Ndo ushindi unapoanzia maniga, pawa kama tila, sanaa ajila. Baada ya ushindi ni miwa tila lila. Sio bila bila wala ushindi wa kuibiwa. Ushindi ni wangu, ya mejalia.
Huu ni ushindi, 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 ushindi. Wala hatu ringi, 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 ringi. Huu ni ushindi, 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 ushindi. Wala hatu ringi, ringi. Nikipita babu haina ubishi.
BBLO Music.
BBLO Music. BBLO Music.